shoge tarta olorime dayo ku ilmayne ahe ahe markala doga intan ku atuge tarta olorime dayo ku ilmayne ahe ahe markala doga kadarina rajage marka dole shada iway ana hubo urukuta ila habiyo idonti naftani ku ursan ba Tan I'm beautiful babe Katarina raja gay Katatu la shada iway Ana mugo urkuta Irabi uitosi Naftani ku ursan Intanam biyo foge Kakarina raga gae Marka adula shada iwe Ana ho